Victoire Ingabire ijambo rya Perezida wa Repubulika waryakiriye gute?
Murakoze, ijambo rya Perezida wa Repubulika naryakiriye neza kuko nk'umukuru w'igihugu kandi njye ntekereza ko umunyarwanda wese w'igihugu abyumva ikibazo cy'umutekano twese cyaduhangayikishije. Ntekereza ko nta munyarwanda wakwishimira kuba mu gihugu kitari umutekano. Twese turifuriza igihugu cyacu umutekano. Niba rero yavuze ati hari abantu bashaka guhungabanya umutekano, abo bantu bazabihanirwa, ibyo bintu ndabyumva. Ariko ntabwo numva impamvu iyo bavuze ikibazo cy'umutekano Ingabire ari witeka abantu batunga agatoki, Ingabire rero abantu bareba. Ndagira ngo nongere mbisubiremo.
Ariko rero si uku gutunga agatoki Madame Victoire Ingabire. Ahangaha Perezida wa Repubulika mu ijambo rye yavuze ati abantu bagize uruhare mu mahano ya Jenoside bakomeje iyo politiki y'ingengabitekerezo yayo, yavuze ati barafunzwe baza kurekurwa, mbere y'ibyo twarabababariye barongera batangira gukina iyo mikino. Urumva atari wowe yavugaga?
Ariko ndagira ngo mbwire abantu, ntabwo nigeze nkora icyaha cya Jenoside, ntabwo nigeze mpanirwa icyo cyaha, ntabwo nigeze, igihe nari mfunzwe nari mfungiwe ibibazo bya politiki, ntabwo nigeze mfungirwa ibyaha bya Jenoside.
Icyo cyaha cya Jenoside ntigeze ukikurikiranwa, ariko ibyo by'ingengabitekerezo barabikureze.
Ariko ingengabitekerezo uyu munsi ntabwo mbona amadiskuru yanjye nyavuga arahari, ariko kwa rubanda ntegereza ko ingengabitekerezo ya Jenoside irimo. Icya kabiri kirebana n'umutekano w'igihugu, ni ikintu nanjye nkomeye kuko umutekano w'igihugu ubaye muke nanjye byangeraho. Nanjye namagana umuntu wese washaka guhungabanya umutekano w'igihugu, kuko ntabwo dushobora kugira iterambere na demokarasi ntitwabigera tudafite umutekano. Mbere ya byose umutekano ni wa ngombwa. Ni ngombwa rero ko mu gihugu cyacu umutekano. Ntabwo rero njye nshobora kuba mu bantu bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Ntabwo nemera ko demokarasi mu Rwanda twayigezwaho ni na Karacinyiko. Ibyo bintu mbere mbivuga niyo mahame yanjye, nibyo nemera.
Tugaruke gato kuri iryo jambo rya Perezida wa Repubulika, nimba waryumvise akaba mugana n'umunyarwanda wavuze ati erega birenge n'ubwirwa, wiyumvise?
Ntabwo nigeze niyumva. Impamvu ntashobora kuyumva ni iki? Nuko nzi ko muri gahunda zanjye nta kintu cyo guhungabanya umutekano kirimo. Icyo nifuza ni uko abanyarwanda dushobora gutanga ibitekerezo, haba muri politike, haba mu bidukorerwa, kugira ngo turusheho gutera imbere, twubake iterambere rigera kuri bose. Uwo nguwo niwo mugambi mfite, ibyo bitekerezo byanjye nibyo mpora nshyira imbere, ariko icyahungabanya umutekano cyo ndakirwa ngicyo. Iyo rero bavuze abantu bahungabanya umutekano, ntabwo rwose niyumvamo kuko ntabwo iyo gahunda nyifite. N'abashaka kuyingerekaho bazayingerekaho, ariko bazi neza ko Ingabire icyo kintu cyo guhungabanya umutekano sinkemera na rimwe, kuko nzi ko niyo demokarasi mpora mvuga tudashobora kugera tudafite umutekano.
Perezida wa Repubulika yavuze ati ku bantu rero bihishe inyuma y'ibidafite agaciro ndetse bagashyigikirwa n'abantu bo hanze bakaryoherwa, muraza kutubona. Ku washinze ishyaka ryawe Alpha Umurinzi uvuye muri FDU Inkingi, yenda abanyarwanda barashaka kumenya yuko witandukanije n'iryo shyaka rya FDU Inkingi, nongere bisubiremo bagayiza kuba riri muri P5. Iyo P5 ikaba ikekwaho kuba ihungabanya umutekano w'u Rwanda. Icyo ntabwo cyumva.
Icyo kintu ndacyumva rwose. Se abo bantu narababwiye n'ugenda cyane abwiye P5 ijyaho yagiyeho ndi muri gereza, maze umwaka ndi hanze aho nsohokeye nkareba iryo shyaka rya FDU twarimo, ngasanga ntashobora gukomeza gukora uko ibintu bikora kubera ko tudashobora guhura. Mpitamo gukora ishyaka rishya rifite icyerekezo gishya ririmo abanyarwanda bari imbere mu gihugu, n'abanyarwanda turacyari bakeya kuko ni ishyaka rigitangira ubu ngubu, tugomba gutangira gushaka kubona ibyangombwa byatuma dushobora guhura. Ntabwo rero ishyaka rigizwe n'abantu bahungabanya umutekano, ntabwo twebwe byo dushishikaza.
None uravuga yuko iryo shyaka rya FDU Inkingi wahozemo wayoboye, magingo aya kuva ubu mutazongera gukorana nta yandi mahuriro muzongera kugirana?
Nta mahuriro rwose dushobora kongera kugirana, kubera ko twe turi mu gihugu turakora politiki y'abanyarwanda bari mu gihugu, abandi bari hanze. Ntabwo rero wakorana n'abantu mudashobora guhura, twakorana n'abantu mudashobora kuganira. Ni ishyaka rero ntagifite aho mpuriye naryo, tanagomba no kubazwa ibikorerwa mu gihugu ndi muri DAF.
Victoire Ingabire ndagushimiye cyane.
Yego namwe murakoze.